Kutheni kwakhona bomuntu zabam ngalensasaye namhlanje? Lithuba lokufumana ibali. Ibali lethu namhlanje lingekwekwana epainter elitsheni. Yiba ingelo siklonda uhleli kuyo, uphulaphule nali ibali. Nyaka imininzi yakudala kokho ikwekwe egama layo linguTuka. UTuka lo wayehlanu usapho lwakhe kunye nezinye intsapho ezininzi kwindawo yayishushu eyomileyo kuthiwa inhlango. UTuka lo wophuka umlenze esemncinci. Nangona ke wayesiba ngcono wayesoloko ewugobile ehamba kancinci umlenze wakhe. Wayengakwazi ukubaleka njengabanye abantwana. Wena, soze ukwazi ukuzingela ukutya njengathi. Siza nenyama ukuze wonke umntu atye thina. Wena uzanya ntoni, watsho uSipho. Into oyenzayo kukuhlala apha nabantu abadala namantombazana. Akazange ke bantwana bam aphendule uTuka. Yayimenza umsindo into yokuba angakwazi ukuzingela ngomkhonto njengamanye amakhwenkwe. Nangona ke wayekwazi ukuzenza ezinye izinto eziluncedo, njengokukha amanzi amaqokobhe enciniba aze aqokelele nomgxoxozi. Wayenqinila ke ukuba ahambe ezinyathelweni zezinye izilwanyana alinganise ezinye. Kodwa uTuka yena wayenemfihlelo, wayenento akazange ayixelela mntu, wayethanda kupeyinta. Wayesixa efika kwindawo enamatye, athethe ngelizwi ngeurhabaxa. Uya kuthatha usiba olwaluyibrush yokupeyinta, akugqiba enze umxube wepeyinti, anduleke ukulungisela kupeyinta. Uya kupeyinta ke imifanekiso yemivundla, amacikilishe kunye nofoto. Ngenye imini ke bantwana bam, uTuka wayelungisela kupeyinta kwilitye eligudileyo. Ngephanyazo, weva amazwi esitsho emva kwakhe. Sesibulisela kuwe Tuka. Atsho amazwi xa uTuka eqalisa ukuguquka. Waqhuma bantwana bam esothuka. Phambi kwakhe ke kwakukho intaka enkulu enentamo eyakhe yande, engazanga wayibona ngaphambili. Ecaleni kwesi silwanyana ke kwakukho isilwanyana esikhulu esinomboko omkhulu angazange wasibona ngaphambili. Nam ndiyabulisa. Yaphendula yatsho ikwekwana. Ndinganinceda ngantoni? Ndincinima mna, yatsho intaka. Andizange ndazibona ukuba ndijonge kanjani. Ungandipeyintela umfanekiso wam ukuze ndizibone ukuba ndinjani? Ho, ndingazama, watsho uTuka bantwana bam. Mna Ndindlovu. Satsho isilwanyana esinomboko omkhulu. Nam, andizange ndazibona ukuba ndibuke kanjani. Ungandipeyintela umfanekiso wam ukuze ndizibone ukuba ndikhangele kanjani? Oh, hayi ndingazama. Waphendula ke uTuka watsho bantwana bam. Kwaze ke kwilitye elikhulu eligudileyo, wapeyinta inciniba enomzimba oneentsiba ezimnyama. Ukwenza amaphiko ayo, umsila kunye nentamo ende. UTuka ke yena wenza umxube wokwenza udongwe, wawuhlanganisa nejuice yamaqunube ezama ukwenza umbala opink. Ukwenza ke ipaint yendlovu wahlanganisa umxube omhlophe wodongwe kunye nomnyama ukwenza umbala ongwevu. Wathi akugqiba uTuka, yeza inciniba izokukhangela umfanekiso wayo. Oh, ingaba ndimi lo ngokwenene? Yalila abantwana bam inciniba yatsho inovuyo. Oh, bendingayazi ukuba ndiyintaka ibukeka kangaka. Ndiyabulela Tuka, ulungile kakhulu. Mhlawumbi ngenye imini uya kuze ulufune uncedo lwam, ndikukhusele kubantu abanezizenzo ezigwenxa ngakuwe. Kulapho ke wena uya kundibiza khona Tuka, kuba mna kaloku ndikhaba kabuhlungu kwaye ke ndimkhaba umntu abhabhe ukuze ke utake nalo mazinyo akhe kude, yatsho inciniba. Ingaba sisithembiso esi osenza kum? Wabuza uTuka. Ewe, ndiyakuthembisa Tuka. Lade ke bantwana bam lafika nethuba lokuba indlovu iza kujonga owayo umfanekiso. Khawujonge uba mhle nokoyikeka kwam. Oh, kanti ndimhle ngolu hlobo. Yatsho indlovu bantwana bam inovuyo. Ndiyabona ukuba ndineendlebe ezinkulu namazinyo amakhulu. Oh, nkosi kakhulu Tuka, ndiyabulela. Ululunge kakhulu wena. Ngenye imini uya kuze ulufune uncedo lwam ukuzikhusela kumzima kuwe. Kulapho ke uya kundibiza. Xa benzi bobubi bendibona ndisiza bayakoyika, kuba kaloku ndiyakuba nyathela ngalamanqina ambakhulu. Baya kubaleka ke bona, kulapho ke ndiyakuthi ndikujingise phezulu ngomboko wam, ndikuphose ngasemva emqulweni wam, ndihambe nawe Tuka, Nkosi kakhulu. Oh, sisithembiso sakho eso kum? Wabuza uTuka. Ewe, ndiyakuthembisa Tuka. Yaphendula yatsho indlovu bantwana bam. Ngenye imini ke amandwendwe afika kwindawo apho usapho lukaTuka luhlala khona. Bathi xa belaqaza apho babona amatye kaTuka epeyintiwe emahle. Abuza, ngubani upeyinte ezi zinto zintle kangaka? Labuza elinye lamandwendwe. Akho namnye owayisazi kwade ke kwavela uTuka bantwana bam. Ndim? Watsho ukuphendula uTuka. Lathi ke elunye undwendwe. Kumele sithathe uTuka sibuyele naye ekhaya ukuze abonise abantu bethu indlela yokupeyinta ngolu hlobo enza ngalo. Lwatsho ke olunye undwendwe kusapho lukaTuka. Lwavuma ke usapho lukaTuka waze ke wahamba nalo mandwendwe uTuka esiya kwindawo yawo awayengayazi. Waze uTuka wabonisa amandwendwe indlela yokwenza umxube wokupeyinta izilwanyana, ehlanganisa udongo olumthubi olubomvu ukwenza umbala omdaka. Wabonisa ke indlela yokusebenzisa intsiba zencanda, amatye atsolo ukukrwela imifanekiso. Wababonisa ke nokupeyinta imifanekiso kumaqokobhe amaqanda enciniba. UTuka ke wandwendwela nabanye abantu abaninzi, wade wahamba waye naselwandle yokuqokelela amaqokobhe aselwandle. Wade wapeyinta ke nomfanekiso wephenyana elimhlophe kwilitye elikhulu. Kodwa ke bantwana bam, ngokukhawuleza wafuna kubuyela emva kusapho lwakhe, ephethe yonke into wayiqokelela amaqokobhe aselwandle, umfanekiso wephenyane. Waye hamba kancinci ke bantwana bam. Yayinde kakhulu ke indlela eya ekhayeni lakhe, akazange ahambe isidala. Kwathi thu amakhwenge amabini ephethe imela amma phambi kwakhe. Athi amakhwenkwe, "Hey wena, sinike ibhegi yakho yamaqokobhe." UTuka bantwana bam waqonda ukuba akanakho ukubaleka. Wakhwaza kakhulu, "Ncedani, ndincedeni." "Oh, sidenge ndini sekwekwe, awukho mntu apho unakho ukukunceda." Yatsho enye ikwekwe. Ngephanyazo ke bantwana bam, yathi thu inciniba, yakhaba ikwekwe ngamandla. Kwanzima nokuphefumla ikhaba isifubeni. Imela ezo zawela kude phaa emhlabeni. "Oh, enkosi kakhulu ngokusigcina isithembiso sakho," watsho uTuka. "Ndiyabulela kuwe inciniba." "Oh, wamkelekile," yaphendula yatsho inciniba. Kwavakala ke bantwana bam isandingathi kuyaduduma, dum, dum, dum. Kulapho ke kwavela khona indlovu ithubeleza phakathi kwemithi isiza kuloo ndawo uTuka namakhwenge bekuyo. Athi ke loo makhwenge akubona indlovu isiza isondela, babaleka ngamendu amakhulu. Yaze indlovu yona yajingisa uTuka phezulu ngalo mboko wayo mkhulu, yambeka emqolo, yamthwala ke imsa kwikhaya lakhe. Yahamba indlovu kwade kwasebusuku, yaze yema yamkha uTuka ngomboko yambeka emhlabeni. "Ndiyabulela kuwe ndlovu ngokuba usigcinile isithembiso sakho nawe." "Wamkelekile Tuka," yaphendula yatsho indlovu. Wonwaba uTuka ukubona usapho lwakhe nabanye abantu bonke ke bahlala emlilweni ngethuba yena ebabonisa imifanekiso yakhe ayipentileyo amaqokobhe enciniba, waze ke wababalisela namabali ngedolophu wayindwendwelayo. UTuka ke bantwana bam wababalisela nangolwandle olunombala wesibhakabhaka olukhulu kunye namaqokobhe aselwandle nephenyana elimhlophe athe walipeyinta kwilitye elikhulu. Waphakama ke uSipho wathi kuye, "Awunawuze ukwazi wena ukuzingela kunye nathi, kodwa wena uya kupeyinta imifanekiso emihle. Ezinye iintsapho kunye nolwandle uya kusithatha nathi uyokusibonisa ezi ndawo obukuzo. Mihle imifanekiso yakho Tuku," watsho uSipho bantwana bam. "Ewe kunjalo Sipho, ndiyabulela," waphendula ke bantwana bam watsho uTuka. Kwaba mnandi ke kusapho lukaTuka. Lonke ke usapho lwafuna ukuya nalo kaloku ezantsi elwandle, babepeyinta imifanekiso ematyeni abathe bahlangana nawo. Kunanamhlanje ke bantwana bam emakhaya, ehlabathini jikelele Kukho imifanekiso epeyintiweyo yabantu kunye nezilwanyana ebonakalayo ematyeni. Bam isipheleni sebali namhlanje kodwa ke iba inxalenye yestory power kunali ibali usifundele kamabali nanina ufuna ukuba ke ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele ndwendela unali ibali.mobi kwimfonofono yakho ephathwayo uyakusimanela kamabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla kwaye ke uyakusimana neengcebiso zokufunda wabelane nabantwana bakho ngamabali ubakhuthaza kwezakhono. Ubusazi ukuba ke bantwana bam siyafumaneka kunali ibali kuFacebook nakuMixit. Idilesi yethu ku-www.naliibali.mobi. Kwaye ke mzali, ubusazi ukuba ukufundela nokubalisela abantwana bakho amabali kubanceda ukuba benze kakuhle esikolweni. Story power. Wazise ekhaya amandla ebali. Kananjalo ke sifumanele ukuxobangelo nali ibali usifumanele amabali amnandi nemidlalo kula maphepha alandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti Free State kuSunday World ngesiNgesi nangesiSuthu, eNtshona Kapa kuSunday Times Express ngesiNgesi nangesiXhosa, apha ke eMpuma Koloni kuDaily Dispatch ngoLwezibini nakwiHerald ngoLwezine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi makhaya, ndinithanda nonke bomuntu zabam.